It's Platinum.
Love and love, baby. Hey,
kana yonga yonga, kana yonga sabwa, kana yonga yonga.
The way you want your waist,
for your 1 2 1 2,
I'm mad.
1 2,
killing command.
1 2 1 2.
Chi,
1 2 1,
Jamaica.
1 2 1 2,
oh my God.
1 2,
killing command.
1 2 1 2,
pararara.
1 2,
Oko fine baby,
Oko nyuma,
kama mboka
machuma,
mwa baby, shobere rarirao. Owanga wana daddy, wanaumwa, wakitona unanuna, mwa baby, shobere rarirao.
Uga bambia, bambia, bambia utamu. Unasikia, sikia, sikia tuhamu. Uga bambia, bambia, bambia utamu. Unasikia, sikia, sikia tuhamu.
The way you are your waist,
for your 1 2 1 2,
I'm mad.
1 2,
killing command.
1 2 1 2,
chi.
1 2,
like a Jamaica.
1 2 1 2,
oh my God.
1 2,
killing command.
1 2 1 2,
pararara.
1 2,
kana nyonga nyonga, kana nyonga msambwa, kana nyonga nyonga, kana nyonga nyonga. Kana nyonga nyonga,
hey, hey. Zigo laini kama kasingiziwa, tepe tepe,
tepe.
Maini mtindi maziwa, sheke sheke,
sheke.
Kama amefungwa mawe, mwali anajikoko
kokota.
Uo mwendo bwanawe kama anandondo
mandoka.
Boze mbala njugu mawe, yani lina toko. Karakasi kwa paranawe, nwana nikosha jama.
Oh my gosh.
Rumba na violisa kata, nisamba.
Oh my gosh.
Unoleli nitabata, kimanga.
Oh my gosh.
Nyumangwa suma, mrisho ngasa, kandanda.
Oh my gosh.
Ilo zigo kalifungasha, ganda wa.
For your 1 2 1 2,
I'm mad.
1 2,
killing command.
1 2 1 2,
chi.
1 2,
like Jamaica.
1 2 1 2,
oh my God.
1 2,
killing command.
1 2 1 2,
pararara.
1 2,
you're my verse and my melody.
Oh, melody.
Mathematics, biology.
Oh, biology.
Twende Mombasa, Nairobi.
Oh, Nairobi.
Tukakuta ni Shevoti.
Oh, Mapoti. Uga bambia, bambia, bambia utamu.
Hana shepu ya dondora.
Bambia, bambia, bambia utamu.
Utamu kukama mbia.
Sikia tu
hamu. The way you are your ass.
For your 1 2 1 2,
hey.
1 2,
hey.
1 2 1 2,
chi.
1 2,
like Jamaica.
1 2 1 2,
oh my God.
1 2,
killing command.
1 2 1 2,
pararara.
1 2,
kana nyonga nyonga, kana nyonga msambwa, kana nyonga nyonga.